zako I feel so good pindi nikikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au narudi wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sanamu au waze wakununua mwaga noti. Akina sanamu, oh, 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 Anita macho kama unanita. Sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita. Sasita shepu vela.
Show me, show me, show me unaviones. Show me, show me, show me waoneshe unaviones. Show me, yeah, show me, show me unaviones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unaviones.
Umenifinyanga kama dona makonde na nonya kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawenge wambie uneraso. Wakiringisha peremende nitakugawia koni. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh. Na wendo doktor kunitibu niwe salama, oh. Oh baby Anita macho kama unanita. Sasita kiuno kayo ndo sister. Anita macho kama unanita. Sasita kiuno kayo ndo sister.
Show me, show me, show me unaviones. Show me, show me, show me waoneshe unaviones. Show me, yeah, show me, show me unaviones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unaviones.
Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija, Somali,
wanangu wafanya roli, Jaukucha kwa Sadali, na unyamani Biobi, Bizonga kwa Natali.